studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kirabe hedi be jamale modon bismillah hada kabaruji de fulfulde den gone bete altinere noga igu ol noga didi acci hakke lewru mars hitande 2021 yamde jena jabori ke silimaji sappo e tati usman nyaari bul kabaruji do mamadi keita to ogi jande to togge mali ana gondi e timmode dum woni ko directeur toggere faya holitivide warbe mabbe holitivide toggere de ko wonno mil e ko wonno hectare ngaji million ji nay le hitande 1960 warti fa million goto hitande 2004 le ni wonno ko leedi men di yambini alankenya nyalom adna kejna do togge fodami fodde ana heddi hakkunde gouvernement o SNDK transporteur be ana anni darnde golle balde tati fuddude noga e tati liwru mars ndu o kabaru wele jamaare de be darte de gede didi tinno acca dewral wada hakkunde mu ben wadde rentrée littéraire doni kawrtal pawingal do dewte e bindi festival mawdo dum wonno ko yeli hawrbe hen e huncanimbe kawrtangal hore be kuliti dum de cakita yontrende le timmode de yamber sappo e tata perde rentrée littéraire yedi woni sembe kabaru beta ko bismillah mawdo hala studio tamani hay bugol togge yo lawol fuitare e moyalla himbe dum woni sesili nyaloma adna kejanaado togge de yambere ana wade hitande funoga e go lewru mars do mali do o golle wadi wattu sugula wodi pawido do kabaru denago togge le o wattu goto humini be denago hawalo ana gondi hollitinde metti mu ben e tajgolle de bongol gondugol wadde e leydi meden di e be darta e lam o kuncana don hore mamadou samasiko
iwde wattu bomtare leedi ndi wardi joni taruji ladde leedi mali ewi million ji nay yaade million goto don ko holti horejo ladde faya tijani sankari woyti do kabar mudum
le dubi chapalde joy tan musiko buri million ji tati taruji kabar mudum jukiti dun hitande fuf tamo eden kedoro ladde kasen wattu hitande 2030
an hani kabar mudum hucine hore gilla joni don ko holti docteur ibrahim tugula horejo mali folk center ewi mako darande ladde ji na moni sanne le haybu hawalu
woni ladde jidi kay majji woni ngurdam jati timmi saraji nangudi yalla haybude hawaluji amen ka di tabaka dati modi maridi fuf woni batte transport sarbo mo iniradi ledde ngongo jati won guleji kunciadi hore hadi hayata
technique ewi honjotobe hewbe hasinne kabar mudun na wajibina lamkobe be kala gullobe henbe denta wadde imadra yalla hadde halku goldi do laddeji be holti wiide dum dum latto sababu butude sanne kuteji wulare mawnde ngondude
yambingul o nyalama wadi le wattu mo nyaw coronavirus wonde be dal hebude sembe tawene tewtobe bangal safareji ledde balebe kuldi wiide togge de dande mo ben ana mawni sanne do sakkade habude nyawuji nenno e wi mabbe e de kani haybe de kede ko professeur Rukiya Sanogo horejo humani be ledde balebe le gulled INSP wi Khalifa Goita do faccita Muhammad Samasiko
aujourd'hui
tokadi on omne milawide notre gollo do fewi ledde gonde le ladde de waaw jati latade sababu haboden kala ko ni nyawuli mawdidi ni jabani jati wiide kala nyawbe hande covid 19 be na hani jati sawrade no fewiri wala fi hono ladde halaji kiwdi bangal notre gollo ledde balebe kanon mo ne jidi kambe nyawbe covid be totte ledde balebe e dewtay kamuya to to embe goma fisugol la muji kanon nyawbe ngurube na hasindini sawrade dira amen yo beedade ledde godde de mbawa dun nawtoradi ledde balebe mbawde jati latade safare mudu
ki apporte des solutions
sakirabe ando di kabaru fudo mba hiwde do bembe ande de do hel amen facebook kanya konto twitter himbe jombe kabodo be anda goni bari militaire mali goto gawo e wi himbe ton dum wadi asawere jabende le diande sato be collectivité o war hore an way hono dum yombita golno be collectivité gendarmerie ana uditi horngo yalla wadi o golle ana njite fedde transporteur en don jombe en mobilaji lumo ana anni dawnde golle balde tati de murtere kande fuddude noga e tati lewru mars ndudu woni jango fanda mun e be collectivité fa be collectivité metti mabbe e yobugol peyaza o kabaru wembi jamarande be ndatta elam o kany e jombe en mobilaji e tinnonde wuro Mamadou Samasiko
murtrende tabete temedrali temedra un koliti jokko horejo syndicat transporteur en leedi mali beedade yugul ciogu peage yimbe syndicat be ngoytike dun torraji du lavi kedanna saka jakite kanko ni jokko horejo syndicat transporteur en leedi mali
ya beaucoup de
challenge kudna gudi torraji du dati e cedele godde bangal transport wakat julo fay golle sedelo li do service minimum wadataki min fufu jappon golle tagal balde tati dun so wala ko dawra bangal pelle laamu leydi ndi on kuntana horo imadraaji goddi kono murtere golle ne anda ka nde timmata
le ngalura nde o do kabar o wembi sanne jamarande sabbi hakkilo mabbe dum do nawa jaati latar tidalla ele imadraaji mabbe nyande fufudi
wala don sala
kan mo ena mun fi teji mudum na heewi sanne wona fe hunde mudine e wottu golle gonde mudum mi anda fi hono min gatta dido wattuji di murtere ne jaati yo yalla hebdu kudo on ko e mon taki wiide ko buru hewde jamarande fuf sutrama nawtorto ndan hakkilo amma dum torran sanne yimbele
yimbele hebe holtinon wiide kambe commerçant ditayambe dun na e murtrende e wi horebe fedde mabbe fa hunde bilaybe e ndedo murtre hono jamarande ardibe fedde de dun na wembani sanne ndedo murtre ngado ne jaati helloli gulleji mabbe micitene wiide dabere yobugol piaz o fuddama gollede gilla nyande go oliru mars yabirindu
yambere sappo e tata berde rentrée littéraire dum wonno humaniibe bindi e timugol dewte timmi aswere jabbene de do bamako do huncanimbe golleji mudun hore kanye e hawrbe hen ko leti wiide beltege e golleji ino gaddere ni nafa mun no foti mawnude be darta fa handen golleji di jokkine hitande fu fabedure do fam kedden mumin jende be mamadu samasiku
kawri tangala latoto sababu sukabe bindobe keba ande kewdi yo dum woni hakkilo Paul Marie Traoré e wi makko ana hani hejongo nata le kawrital mawdi bindobe leydindi
yimbe le hewbe wakkati jono batte ngal do kawrital rentrée littéraire no gondi fonde golle mabbe e kadi talkibe ndi sonndi kala ngibe hawnde e dadundrangal hakkunde be do bindobe ana hani be yawta sifa golle mabbe denom ni mila wudde ngal do kawrital hani jukitere yama dum no fidi dabare no ngal yirwita
lalinobe hejongo yo dum dum woni hakkile mabbe be koliti wiide be ben gondi e wonde imadaraji yalla kawritangal ana heba dole mawdo fardende be ben belto batte kawritangal ana wadde le nokkuji kewdi le leedindi yo dum woni ko Umar Traoré koliti wiide
be baw jaatina dum e le korato ko dum ne waki fe wotu mo guddoji di kuddi bakal jun o ngaldo kawrtal na bama nokkuji goddi sabi kala ko gollete bam ko do dum gollete li region ngaji di dum tan na holla wiide le korato ko ngaldo kawrtal na baw jaati hubude jagal leedindi
nde golleji mun timmi be dokki yimbe hewbe trofi ngaji andon wiide ngodo kawrital ana wadde wattu nde bibliothèque leydi mali yimbe kewdi njaata ton en yo dum woni ko honjotobe koliti wiide
alan kenya nogay go olewru marsa kanan ko be docteur en koliti wiide himbe chapande njago ngobbe woni be nyaw coronavirus on nangi sappo e njetton chantana neddo goto jiwi ko natli leydi med andi wadde handen himbe ujinaji njeno e temme taton e chapande taton woni be nyaw on nangi santana be ujinaji njago e temmere njago en nogay e njetton dadube don iwbe acce hakke yo temme de taton chapande jeego e njetton kedde ne joni kabaruji acti covid
Sijo tamani Ewi yimbe le kay chadele kabaru chellal mata masane le galleji mabbe buri fufu be malinko be gonbe chagal jogi almusaddaji mumbe be do kay nguytike chelaji bilidi e neldugul kalisi e kuteji nyaw o do sakrabe mabbe gonbe chagal leedi wala fufu di do kureji di mbawata wurde kuteji nyaw o e tawede fufu keddanna ko hebani en nelado amen gonno do to kay ton zijat kulbali e do fashitango Ousmane Yali Bouli
Mathias Tunkara e gundo jakite didon fu dawbe kurtine dum ben sabe nyaw coronavirus o worbe mabbe buytege nelude be kalisi dun sabe rewbe didon won gulleji de gondi wadde joni fa keba seda no darano hajuji mubben
waka juno ne jogi si alaji kiwdi bangal kalisi ka abaka allah men churi denno e nedalon kalisi bangal machine ngaji di ka joni be bayri tutital mawdo yeltindi kalisi e machine ngaji di denno joni min yitira ka fe wadde golle sarda ngaji yala de bawana am sadda jamin albarka allah waka juno kay sato keba nulde kalisi
won bega chichi amma dondon
Musa Marega kanyu ana jogi agency to kalisi neldete kanyu butigi do gureji ciottete o welti wide sabe kalisi buyte geneldede wadde hokkan kureji be himbe gureji yogaji farde kalisi neldede warde
batte kalisi himbe la amen gonbe ciagal be len bawi darnaade sakra amen nyobe madun ube kiruduji warde doka juno do nedda kalisi bangal bankiji e masinaji goddi ka mbawa fi yawtude miloji didi so dum no machine o saloto yaltinudo
kai saara be dawbe anandarta e jamare de teddin dabere jimbiadi anandena himbe e nyaw coronavirus o wonno ko Juliette Koulibaly hebe ni studio tamane iude kai
donkay en jottima landul ngul jabuto professeur Akori ak Iknan horojo gulirof moni de habo nyaw covid 19 leedi mali
bonjour professeur. Certaines personnes pensent que
akilo imbe lo gabe suni no do fesama tan abanan nyaw o hebatama nuno gongata ba
cela est-il vérifié
qui vous êtes
sapika makay ko buri hewde nyaw o hewtatama kasin dum ni nafaka vaccin o do tedade o do nyaw o ko bogal gongal pawatongal meden li habu amen fewde nyaw o gal beere to sadaji don turdi andadi di dum timinta yotra meden acte covid hande jogite fa hande tabade wajuji dotra en yalla onon e battibe mom be fufna hisa nyaw o
Studio Tamani
Sutra Adam Cham wadi alanke nyan do bamako do o journalist Mali Bindo Dewdedu yawti alkamisara jabbina de tiagal ko nyaw coronavirus nangi do kanko wonno homo hedum woni ko yegitataake e makko mumin sendebu
e dubi cappande jeego e jeddi Adam Cham iwi hen o mo gollano e gollirde Martin Gol Kabaru suudu presidence Lady Mali gila novembre 2019 o halano dun Alpha Omar Konare watu de on wonno president fedde Union Africaine iwde hitane 2003 warde hitane 2005 Adam Cham ana gollano du e suudu windu Gol Kabaru lollirdo republicain o gollidi dun e nokuji kewdi humanidi Martin Gol Kabaru gondi le leedindi kanyi tiagal leedindi tariki makko lollirdo de kwaji memela yimbe ana jidino dun sanne o bindowo leedi Mali yimbe ana andimo dun batte honjugol makko do bembe television ngaji leedindi kanyi tiagal leedindi le majuna Africa ana hen golliddimbe makko koliti wiide o journalista andando golle de sanne o musayi dun maite makko yo mursere mawdo le leedindi sarabe e gira be ana doono mon o heddi debbo goto e sukabe nayon
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse e République Tchèque et Union Européenne
kabaru jingot le region ngaji men di ndaran le region mopti sudu le kol ngende kanguru do e yoru anware kilometre ji sapo e tati hippa ma hela huppa do wadi alal bare jabbinande e wi hore jo sudu le kondu goto wadbe o golle do moto ngardi be holiti wide do non be jadi kake defirde do ni cantine scolaire sudu le kondu on kake ko defirte o nokku e be ko non batte tagal no poti hulde himbe on ko anandarta e lam of ya dabere jino be kibirta denagu yilaru festival international sinangu ya doni dindiragu fuddi aljumar jabbinede sapo e jena lewru marsundu cb dum hakkilo walde be noddirta association malienne pour la promotion de sinangu ya fanda mudon yo daranade nyibugol hakkunde to yalla dewral an wad hakkunde himbe nobe cultivide joda halaji gadan le mudon tiatiruji yaade yewede nokkuje kaydeni de ngodi kanyen fa wadde concert ngaji bafula be biddo debbo goto baro dubbe sapo e tati yawti alal bare jabbinande tiagal ko yana dum wadi jufoya moribaya le commune rirala kontela e wi sedibe o neno gaddo o golle do moto bami wona do le ladde e kolti wide don gaddo golle ko njaati yaadiri wadi dun o mo woni joni wattu joni o suudu kasu bafula be tiakirab do kadu kabaruji ka andon de fu do mbay hebde do www.studiotamani.org do mbay do noddude do numero via mo fakiti no don di do ni 37 321 wassalam